when anyone lost his life. His life mattered. This young man was recently married. He had been married before. And of course, the wife died. He has an 8-year-old daughter, a small-scale miner. He's 35.
Umboneni Ncube ubesanda kuthatha umfazi. Ulomntwana oleminyaka eyisishiyagalombili. Ubezama ukuqala impilo entsha ngemva kokubhujelwa ngumkakhe. Kodwa sebembulele ngenxa yezombusazwe. Lokhu kwenziwe ngabanye abakhokheli bezanu-PF eKwekwe. Sebephendule iKwekwe yaba yisigaba sobudlofa.
Or Al-Shabaab, or they call it Mashuru. And I don't know why they want to tarnish the name Shuru.
Vasebenzisa izikliwi, ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi. Angazi lokuthi indaba besebenzisa lelo gama ngoba abantu abavela eShurugwi ngabantu abahle.
For free and fair elections in the face of escalating political violence. Mr. Mnangagwa and your ZANU-PF, if you don't want competition, don't call for election.
Baba Mnangagwa le ZANU-PF yakho, nxa ungafuni ukuncintiswa, ungenzi ukhetho. Ngikuzwile futhi usithi uChamisa uthanda udlakela. Akuqondanga lokho, ngingumuntu wokuthula mina.
I'm a man of peace.